Walero amawanga munsi yonna gakuza olunaku olwa International Day of Women and Girls in Science era ng'emikolo gitambulidde ku mulamwa okugamba nti synergizing AI is social science, STEM and finance, building inclusive futures for women and girls. Ekibiina ky'amawanga amagatte ki United Nations akiri mu kukola n'ate okuzibira omuwaatwa oguliwo eri abakyala n'abawala okwenyigira mu misomo ki bya science. Barbara Mutabazi eyatandikawo ekitongole ki Women in Technology Uganda WITO agamba nti ekikulu nnyo ddala okulaba nga nate abawala bangi batwala amasomo g'ebya science olw'okuba kyankizo nnyo ddala eri enkulaakulana y'omuntu, ekitundu n'ebyenfuna by'eggwanga. Mutabazi annyonnyola nti ng'abakyala abalala bangi beenyigidde mu bya science, eggwanga lijja kuba lirina nate abakulembeze abakyala bangi ddala mu by'okunoonyereza n'ebirala ng'ebyo, n'okuba n'ebiseera eby'omu maaso ebitangaavu ennyo ddala.